rewbe do be jidi nyande alternde misa bugul dende wotere bamako mbo yugi tan gondi
ayanga goda
garwe ames fusami nyamiri amen boni kadleji amen fu lippi jannam bonnin amen fawala sedan wana futuma walta kasin menega sukam amen fu galle jananama lelto hannen me tampisuna halen ma gonga kulli amen fu witti to jian ga hunde fu alla wadi ana muddi me tewtral lamu tinna faba amen fegma nyamata me wala nyalma hannen to menega misa bugu watti nun amina honele jahannama me woni jian abada yakkat atol mudun
robe gawbe dun jide kuteji ido toboji di mursi ko hewi e wimabe
tidala hewti ame fawala sedan leddi bonalaji jian sabe menen jati bangi feyo me woni lamo tewtre amen me yoppa on nokku me yali ci l'école di me wana bawdo fu no me yehirta ton hunde fu me wala handen fe kadle ko me wattata me jokakin menen rewbe ben di bonalaji jian menen bur tampunde mi magasin an goto fu bonni to jian wana fu heddiri an kasin
fodde mabbe watinde terde mabbe robe men hani wadde imadra fewdo ido bonalaji di e wi kanko maryam kuyate debbo darido to seguto sabe wi mako e be bawi jati sambinde weltere taguji yimbe hinade habbo rafi ingule dankaku goto sababuji dido ko jidi no holtiri
c'est les femmes
de menenga segu bonalon satti medele tidala mawdo e rewbe lamu segu fu hannen ana wonde wadde imma draji golide lam on yalla ana hunto o tidala dum jappikin mila amen ciudi amen fu sami kuteji din wana foto haadi dum menen rewdan me wan yaade femi golle kassin ana tirse hannen imma draji mawdo wadde yalla o tidala ana hunto
faire quelque chose
cercle bafobe na jeda nukuji jurudi e bonanda jindiam ton kay ardibe be fi dabere yidude e kebe torrobe kedana adama banju gusisuko mer mahina
47
rewbe debbe jeddi wongu tidala hewti e sugabe temdere chafan new e jeddon e worbe noga e jeegon ciudi hewdi sami mi jaati mi hisken ciudi sappo jeddi samudi mede wonde fiide dabireji le commune mahina do yalla o tidala na hebne jogal
commune de mahina
fa yottade nyande aljumaa sappo jeegon out 2024 gollirde development social hultivide limti bonandaji chapande jeena e didi e majji rewbe nyaay sappo e toton ko fawi ki wi torraji madam koni sanaba sidibe wuri horojo gubal humningal fabaji to gulirde monde development social leedindi
nous avons
me wadi imma draji me winni inde yimbe be bonlaji hewtili lamorto fu e mangal mudum ko yaati me ujnyaaji debbe e jeddi e temdere e noga e didon wongu di bonlaji hewtini jam li o jama be rewbe ujnyaaji jeddon temede jeddon e chafan joye didon kay sukabe worbe ujnyaaji jeegon temede jeddon e chafan tat e jene fatale rewbe ujnya sappo tadon e temdere sappo jeddi kila chafan de jene wongu bonlaji jam wadi li leedindi hikka hunde fu wami hande lewben handen be tinno be acca yippude nyamade nandan mudum le fosi ngaji ni kan nukuje futo jan dabbirto be tinno be faddo suka me watte fosi kam ana toba
protection des enfants
fe de kafo hulti wida no wonde imadraji yalla faware be rewbe gila jun jati wi ardibe be won dokkal ngadangal fawde rewbe kebe torratu blaton fadde ko hanti huncina hore malimito hulti wide faratiji bonandan jam na heddi fa hande le balde groje de